matendo yake kila moja atalipwake.
Yeah, I'm not even.